hambe ngashot ngalunga iphamandla nami njengoSamson indlala ingenze ngivume khanga hambe ngiyobhala ngicanda abangani bangifundisa nokuganga bese kushona ilanga bethi sambe siyobhala impili nzima lapha ngikhumbula ngiyedlala mase kufike khanga ucundo ngaleli phansi ucuse somncaneni uhleli phansi inyembezi emehlweni isikhipha sithole igazi wantshela ukuthi umama ushone ngengozi
Kona emoyeni, kona 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 kona, sotola na kona.